are not capable of getting diverted. Kino no yomba, no, to jafuna gula.
Banji balowosa, tibali na weba tu sibira. Banji bakeresa, tabisobola. Tiwaba takuteko, yoko bate viritambula. Tiwaba tasimye ye. Posiri a te di uliroa para ma poncha pia atanja galare kayo se sikenda kwekula ubatonja galare kayo
oino bate kamu consistency ku chokola ne batani ko jibirivinga kubanga po we batyo oino bate kamu consistency ne omusajja nazukuka nawo muri kugwe chitibwa nawo abantu ekitibwa abayimbi mwenna muyina okuyigawo eyo kalakita ye ya superstar
gyebuba ne gyebugenda teryasobola kuyimirira mu kkuba egyoba ogenda ne bwe kibanga ekirooto ky'oboyi kyakuba mu Uganda oba nga ggwe oyagala kusigala kusaavinga mu ggwanga lemerako muganda wange naye era teweegula track eyakabi sigala nga jyo yakabi gwe yimba abantu bajja saba oyo dije nyimba zo sigala muleniyo gwe guba kirooto kyo tosobola sanyusa buli omu kuba toli ssente manya gye mvuddewo na lugendo kiggwe lw'oliko kuba pulaani zo gubetegekereyo fica yo okolera bulamu bwo nga buli kyoyagala okyetuusaako nakatandika nali mwana nga smilinga nga buli omu anefunira nti nga ntya okuba avoidinga nga nebuuza naddawaani wembanga ndi mukuluuzinga naye bwe nkuzeemu ebintu bitandisa okuchenginga emikwano mingi mu bulamu gitandisa okuvanishinga oluusi ntuula n'endowooza oba katonda mpanishinga bulamu bugwerera mpuliranga mperushinga mwana nsaza ebiwonvu n'emigga okutuuka wano wendi situseewo nzekka nina abannyambyeko bampaniriddenga tikwa omuntu omu mwana tosobola na kuntiisa osobola okunyeenya naye tosobola kunsuula nze ndi muwanguzi nabwo nteekako embeera njasigala nga ndi muwanguzi era mu buli mbeera amapon champion leero n'enkeera kimanyi kikusiiwa era tosobola na kukyebeera fa ku mudaala gwo oba oli atunda matooke tunda nnyaanya zo anti engalo zino oziraba tezenkana ne gw'ozadde mwana kubira engoma n'ozina totuggubala atunyigira neibawo byo byafuna teweegula ku buli omu anti mbu oyagala mufaanana beera mu mativu bloodi n'ekyo ky'ofuna waka gw'oteekamu the results z'ofuna toyamba lwa kamera bloodi yamba lwa mpeera omutonzi tumwebaza kuba ffenna yatugabirira tumubuulira ebizibu byaffe n'abiwulira kyova olabanga lubiki mwana sigenda kwegula amabon champion atanjagala alekayo atanjagala alekayo
sisigenda kwekula kuba tonjagala alekayo me amabon champion never retreat never surrender champion you are a bon champion never retreat never surrender champion
level